Yes. Kenya, Uganda, back in Tanzania, baby.
Ibra.
Zero. Mm.
Hini yenu tena.
Asante sana, home shopping center.
Sanza
Zulu, King Cassidy. Hini the Harbor record one.
Sana.
Petty money wa kuwache.
Petty money.
Shabby the belly, Dada Natalie.
Yeah. Asante ni.
What I want to about a flavor.
Sana.
Fati ngubijiwe. Jiti dollar. Rest in peace, my homeboy brother. Ilala. Tuna bowl na kupop my champagne. Kari yako. Tudo. Sema wayo. Legendary brother meni bado na ngata ngu Julieta mbaka leo bado na koma. Bongo flavor naiweza, naiweza kuichanda na kuimba mama. Bongo flavor naipenda, inalifanya kila siku mina ringa mama. Bongo flavor naiweza, naiweza kuichanda na kuimba mama. Bongo flavor naipenda mama mama wey.
Flavor.